nga government eteekateeka okwongera emisolo ku bintu eby'enjawulo mu mbali y'omwaka ogw'ebyensimbi ogubindabinda ng'ebitunuliddwa kwe kuli amafuta, sukaali, butto, engoye ezibegwerwa eggwanga n'ebintu ebirala. Abasuubuzi mu ggwanga balaajana bagamba nti kino gavumenti ky'egenda okukola emirimu gyabwe yongera kuginnyika. Farida Bongole, musasi waffe, alina ebisingawo.
Ng'eggwanga yi mukwateekera omuhago gw'ensimbi omujja nga n'embalirira efulumiziddwa egenda okubagazizaako ebirowoozo mu Paalamenti, bo abasuubuzi mu kibuga Kampala basatira nga bagamba nti singa embalirira eno eyisibwa, bizinesi eziwerako zolekedde okuggalawo, wano nno ng'abawerako batabuddwa.
Emisolo tweraliikiridde nnyo kubanga tetumanyi kinaatalizaani kinaaleka ani, buli kintu kyateekeddwako musolo. Guno musolo tetumanyi ani anaasigala mu bizinesi era tagenda kukolozaako ku bulumi obuliwo, naye bannange bannayuganda buli omu yasabire waali.
Bano bagamba nti Paalamenti esaanye okugoba bajeti eyo oba obutagiyisa okusobola okutaasa obusuubuzi, kubanga bangi balekedde okubuddukamu nga n'abaana babuddiseemu dda.
Bajeti eyo bwe banaagiyisa egenda kukosa nnyo bizinensi, naddala nnyo zino ezisituka. Nga bwe mukimanyi nti COVID yatukuba nnyo n'ezo nnyo bizinensi emabega, kati abantu abasinga babadde beetaagamu tax holidays. Naye bwe otandika okwongeza ebintu abato abantu bye basinga okukozesa omuli amafuta n'ebintu ebirala, ekitegeeza ebintu bigenda kuddamu birinye. So naalisabye gavumenti okukwatira wamu ne URA esooke etunuulire ensonga eyo, ne Paalamenti teyalikiriza kuyisa bajeti kuba ebisinga ebintu bya bajeti bye bayisa bibeera bya kwejala. Tetuli mu nsi ya kwejala byangabwe mugimanye Uganda.
Ye ssentebe w'ekibiina kya Kasiita Uganda Isa Sekitto ayina byalambuludde.
Ebirowoozo kati byolekedde okulumba Paalamenti bya bajeti, bantu bano ddala bawuliriza ebintu biva mu bantu oba bo bakola bibanyumira. Tukimanyi nti bajeti ekolebwa kulwa president. Gavumenti tugisaasira nti eyagala kwongeza awava omusolo, naye ate etunuulire sectors ezibadde zikaaba okumala akaseera. Ensonga ezo zitereezebwe eryoke esinziire erabe oba ebirowoozo ebipya byereese binaagazi awava musolo oba binaafunzaawo bufunzi.
Rachana Mwenda, CBS, Emmanduso, nze Farida Bongole mu Kampala.